ngamaliza ministeri yobulamu mugwange tongozo bumo weyambisibwa mu kukebera endwadde okuli akawuka ka mukenenya omusujja gw'ensiri ne nalubiringa buno bukoleddwa wano munda mugwanga asinzira mu kutongoza obuuma buno wano mu Kampala Dr. Susan Nabadda komisona okuba ministeri yobulamu ategeezezza ng'obuuma buno bugenda okuyamba eggwanga okwanguyirwa okukebera endwadde ekika kino
Kits zino engeri kye ziri produced mu Uganda tumanyi nti prices zazo zigenda kuba wansi kubanga ebisinga biba bivuddeko okuzitambuza okuziclearinga abantu benyini naffe kenyini tuba tubuildinga economy tukozesa abantu baffe tuwagira abascientist baffe so tulaba nti bwe tuba tuze producing de wano tujja kusobola okufuna enyingi kubanga zijja kuba of less price tuyinza okubanga tuzituusa ku bantu bangi mumanyi nti tuteekwa okubanga tulina essential test okugenda ku bantu bonna naye oluusi muwulira nti tuba ne stock out tetulina kino ne kino olwo olwokubanga tuba tulina okulinda kiso okuva ebweru naye kati wano bwe tuba tulina n'owaffe na ne policy ne environment government gyetaddewo bajja kumakinga sure nti ebiri produce Uganda babiwagira